be loving, caring and honest, so nice and gentle. Ebyaddalanga mulungi, eyafubanga nnyo nansanyusa, obulabo nanjiiza, ne tuba n'amaka agasanyusa ag'ekombesa nanga. Naye kati
banagakyusakiki mukwano mbuza
ekyakutungako.
Colombia.